musichits.com.
Walishiva kuwa pange ndara mefshirikiti pamuviri yoko etanywe. Walishiva kuwa konto kefimba mbafia pusara no bengo kambe. Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Aletachio shodazi,
shoda.
Paka manja kukokosi,
koko.
Do you know you can get any type of sugar daddy with a biggie bokosi? Do you know you can go pa vacation enjoyment minya spana sosi? Yo kushtafe lewa,
olewa.
Yo kushtafe joa,
onjoa.
Aletachio shodazi,
shoda.
Put your hands on your bokosi.
Boko.
Do you know wawa no mukuba, godide, emerodi, kukulukungu? Did you know nga watu umekepo, baku kumba napo kuwa ifunya mulukungu? Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Aletacho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi,
boko.
Walishiva kuwa tinja muisho na mukarare kwa burano kufiruawe. Walishiva kuwa twika muanza mutane mambito wera na muanambewe. Iwe kuchitafe lewa,
olewa.
Iwe kuchitafe joa,
onjoa.
Tacho shodazi,
shoda.
Paka manja kubokosi,
boko.
Do you know ati kuwa leta mochenji mufamindolo muli ndende kufipa? Do you know ati wali muvele vele urine chumwele chakusunga life yaba kuika? Chako fele lewa,
olewa.
Chako fe joa,
onjoa.
Tacho tozan shodazi,
shoda.
Manja gwira ni kubokosi,
boko.
What you see but with your type of body, you can get the money to impress your mommy. Do you know you can move lupidi with your mobidi ngape wobutani? Kushtafele lewa,
olewa.
Osanshapo na joa,
onjoa.
Head knees and shoulders,
shoulder.
Biga maboko kubokosi,
boko.
Now ishibanga wasalapu kepo tekala wayama kumwa kulandange. Now ishibakuwa pangi kanga king buka jizo norontire badange. Wewe kuchitafe lewa,
olewa.
Wewe kuchitafe joa,
onjoa.
Aletacho shodazi,
shoda.
Faka manja kubokosi,
boko.
Usho wadishu bati ngori fetch best best fetch. Kadikuwa sababu na CEO. Usha sis mwadishu bafati nona digiri. Kuwa for the money pabidora padifo. Secret feni lewa,
olewa.
Atengu kama feni joa,
onjoa.
So apeka tama shodazi,
shoda.
Then pukunya po bokosi,
boko.
Wadishiba life ya riba fe simple. Sala puka ref kaladisha pinto. Pene padi beat paka chinso. Not padi ya wakota na marinko. Just do the lewa,
olewa.
Give daddy some joa,
onjoa.
Amani ya kumye shodazi,
shoda.
Maboko ye kate bokosi,
boko.
Download more music on ZambianMusicHits.com.
Nexus Music.
Yeah, I didn't know what it is, right? Mazondes.